from the Doctors to win the ball back.
Mira, Chicago, tú. Unanifanya niwe happy pi. Tangu tumekuwa mwili moja. Kwa ex wangu siwezi rudi. Hata kama kwenda gari moja.
Baby,
basi njoo swahilini. Ujione vioja. Mganga analalamika. Apati wateja amerogwa. Nachanganyikiwa na mapenzi. Nayo yapata kwako. Sa tushinde njaa kwa nini? Tushakula kiapo. Ningeona uzuri wako ta ningeungwa kipofu. Ningetembea na wewe ta ningeumwa stroke. Tukiwa kitandani na shindwaga kukustop. Mtu gao napigia mbaka bao la kucho.
Navyo ni rusha ro. Na nichanganya hivyo. Sinipe kidogo. Baby give me some more. Navyo ni rusha ro. Na nivuruga hivyo. Sinipe kidogo. Baby give me some more. Aya. Baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh oh. Baby give me some more. I like it. Baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh oh. Baby give me some more.
Tukomae mpaka watu wache. Wanotaka tuwachane. Na wakitufuatilia kwa karibu. Ili wasitupate tukazane. Mina kumezea mate. Na wala tasitaki tutemane. Na ikiwa mapenzi ya jani. Miliko tayari tugungane. Oh, oh. Baby tupige kazi umwaka wakufosi. Hata wachawi wanajua mchawi noti. We uogopi. Wachaga na mini sigara inatoka moshi. Ningeona uzuri wako ta ningeungwa kipofu. Ningetembea na wewe ta ningeumwa stroke. Tukiwa kitandani na shindwaga kukustop. Mtu gao napigia mbaka bao la kucho.
Navyo ni rusha ro. Na nichanganya hivyo. Sinipe kidogo. Baby give me some more. Navyo ni rusha ro. Na nivuruga hivyo. Usinipe kidogo. Baby give me some more. Aya. Baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh, oh. Baby give me some more. I like it. Baby give me some more. Baby give me some more. Baby give me some more. Oh, oh. Baby give me some more.
Na wakitufuatilia kwa